Kello Music, The Kings.
Wagwan.
Omukwano gunyuma mupya kuhotu kiriza we wasubiza na ewe kukadi wanotandiko kwejusa. Ya tusubiza nangene subira tyariba womu nakune mubugubina yatenda bayaduka. Mbobyalibirunji mukutandika chokanze kuzenda babyasoba Uganda ya feri kumpiso kunkato. Londo mtu wa kusingira angali no busobozi tomu walwa simbiza kuwa ebyo bibate bikola. Yegwe tugulwa mutwalo obuyinza tebugulwa mutwalo okusalawo kolye sanyu lyo obenaku. Londo mtu wa kusingira angali no busobozi tomu walwa simbiza kuwa ebyo bibate bikola. Yegwe tugulwa mutwalo obuyinza tebugulwa mutwalo okusalawo kolye sanyu lyo obenaku. Sika muguwa buwaka buwaka mpandise baluwa tuetago muntu ali fresh so we begin afresh. Egwanga libe so fresh ebizibu tubimale we need no more stress. Tuvumirie tupambane ebichamu bichusibwe. My country, my Uganda, you my everything. Tomu walwa simbiza kuwa ebyo bibate bikola. Yegwe tugulwa mutwalo obuyinza tebugulwa mutwalo okusalawo kolye sanyu lyo obenaku. Londo mtu wa kusingira angali no busobozi tomu walwa simbiza kuwa ebyo bibate bikola. Yegwe tugulwa mutwalo obuyinza tebugulwa mutwalo okusalawo kolye sanyu lyo obenaku. Inga waine biteso abasajja bo baline dembe naye kati ayogera koti agase migo bakubane kunyama katike kado kyusobufu ode yokunono nalime wagonda tera na nyuka leka tokola tebyo lyejusa. Yatusubiza nange nensubira tyalibawo munakune mubugubina yatenda bayaduka. Mbobyalibirunji mukutandika chokanze kuzenda babyasoba Uganda ya feri kumpiso kunkato. Egwanga libe so fresh ebizibu tubimale we need no more stress. Tuvumirie tupambane ebichamu bichusibwe. My country, my Uganda, you my everything. Londo mtu wa kusingira angali no busobozi tomu walwa simbiza kuwa ebyo bibate bikola. Yegwe tugulwa mutwalo obuyinza tebugulwa mutwalo okusalawo kolye sanyu lyo obenaku. Londo mtu wa kusingira angali no busobozi tomu walwa simbiza kuwa ebyo bibate bikola. Yegwe tugulwa mutwalo obuyinza tebugulwa mutwalo okusalawo kolye sanyu lyo obenaku.